hey hey hey
the garu tok tok
yeah hey
kuwa download it from dinamusic.com
for my car
it's a beat oh my god
zambia boss move
ja echo we belong
the west this is proper
a popena dino vago
dd
Gori kota military mindset yaba shirika iwe tuwe tuwa wana yoi yata wa shirika Ifo tule chana makari mpaka kia chiti Na makofi tupota shabu mpaka wa Uke pisoti kome kuno ni foto tifenda Pose zema ndomana ni mwalifo wa tifenda Ni wapo zizi topi tolu vido na povenda Tozo tupunda topu shopu shushi na limenda Gori menda
Ati wati
Gori menda
Kwa kwile wa shitari pozi kuma big man Maningaru uteri tori ebe ne bashifani Kukuma mwona kofia kwile wa kwa tapurani Kuma mbano wa mtuwe ya mano ya makupureni Zambia we born bata maika we piron Mungu kwa tapifu na ife mune ni shulironga Wari chanchikiro vena ni batiriironga Nuhuwa pasi na beta ukutika isong Kula poeka eka chini pomu na tibumuna Nangu winga mapatari ufule fia kusumuna Kula chari la pari ya ufile fia kupamuna Kula wari tukome na tulachipamu Wari kota military mindset ya wa shirika Kwa tuwe tuwa wana yoi yata wa shirika Ifo tule chana makari mpaka kia chiti Na makofi tupota shabu mpaka wa Uke pisoti kome kuno ni foto tifenda Pose zema ndomana ni mwalifo wa tifenda Ni wapo zizi topi tolu vido na povenda Tozo tupunda topu shopu shushi na limenda Tuali menda
Ati wati
Tuali menda Tuali menda Tuali menda Tuali menda
Yaba shirika Kwa tuwe tuwa wana yoi yata wa shirika Ifo tule chana makari mpaka kia chitika Na makofi tupota shabu mpaka wa
Uke pisoti kome kuno ni foto tifenda Pose zema ndomana ni mwalifo wa tifenda Ni wapo zizi topi tolu vido na povenda Tozo tupunda topu shopu shushi na limenda Tuali menda
Ati wati
Tuali menda Tuali menda Tuali menda Tuali menda
Sungula nando Musunga modeka mena rispo Tantan mash Anton Solomelo kaza mikia Jonas demdem nazispo Pamunye nyimbe goman nambyo Hilo shitambi Biki bambo cho Bakuba Biki basipula
DJ DJ Mumu
Ta Bufi Tanga Kakuta Guiso Wapanya mpingi Mumbunda Kusitu Sumbizu Tuntina Nana Fubu Tanto Wan Bounta Jemroni Kawasaki
Kawawati
Watayi Ebre Nyonji Jipa
Wala Makuzi Wan Kwaya Babide
Taka 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 Sitata Sitata Taka Taka
Awat pata waka pata paka punda Time maka sana kuka ni fija nari runda Nine wasi so esta I know you know me now Nenda renga opone sai sari that's wow
Biggie man kapa shichi papoda Jombo kare ala mfile fe uponda Haba kushpani step you wana milola Nola bako basale mweba pepe kechola Kati kumutwe kuya mwona pote oji 35-10 ping na kumona my G TMT meweza channel ka Biggie ba mtakanya software mwari kaka Jualasti Ila ba UN Aweta Abesha Hukin papoda Fiber step yuwa Weka shimbi Chucha pusha Tinga milet Aba nalu Big man boss mariche Nika mega aba fdara Yeah Yeah Don Gaddafi, Pakalushi, Makale Wangu, eh.
Havana UST. Hey, I love you, Anu.
Download it from dinamusic.com.